Shin jamana nyemogo, Xi Jinping, ye la selike ko abe Rusi jamana nyemogo, Vladimir Putin, ni alini faraje jamana wo, be nyogon sama-sama la Ukraine konyala, akana bo Shin jamana la, ni san konona la. Ni jamana nyemogo fla, befeka bolo di nyogoma ke, yansaka wo kogoda faraje la kogola. Je nyogonya, soro siraka, Pekin ani Moscou uni nyogon che, ye fanga badi soro, kabi Ukraine mankan damine na, mu ye ni jamana fla che, konyaw, ani timbo ya kosebe. Mu kera, himi-himiko, ani hamina kwe, faraje jamana munu bek lebi yamfana ulufe kada ukaje awalankata chugaya kwa jamana nyamogo ji aela selike kushin jamana bena fanga di ani irisi jamana ka teke di nyogo mama ko uye jenyogo maba flaye aini la selike ani irisi jamana ka fanga nyamogo Mikael Mishenstein ni fora irisi jamana fasiri sebe mfe Ukraine jamana nyamogo Zelensky ale la selike ko abijale ani shin jamana nyamogo ji kubisa ka nyogo kumayoya alnasro peke ma jabili fuikeni kumakana.